deadhousenavia.com.
Straight out of the mountain of Zion.
It's Quaza.
These are ghetto vibes.
A 24 low music. Yeah. You call me vibe again. Ti push your life, bonga ni matroli. Eventi si papita, no tina mazoi. Kulisha kutoka mugolo woi. Kulisha kutoka momo machori. Hika kosa ni mangena na momatika. Pamane si pama lembe katantika. Gasomba zikulu zimba tela kukafipa. Nalazo achenje nisa kukafipa. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika unga na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Napisha bose wanza tuwa fake. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika miudi na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Wish I was safe, but such over fake. I've been watching myself going under, drop these troubles. Always, Dina and Demos busy fighting my battles. Fake love for Momalu, I'm busy showing me pedals. But deep down, I'm going to my cables, yeah. Get all life in my soul, I'm going to my genie. Just as I look, I'm going to my not to genie. Test nation, I'm going to working, I'm going to my kanga, nigga, where I fall up, where Lily. Full of my sopeye, muhaso ya kongene. Osavela mawani we pushinga makatema. Sambo si malema, bishop we wenga venda. We kapita ushaina uwa baka lavenda. Ti pushe life monga ni matroli. Eventi si papita no tina mazoi. Kulisha kutoka mugolo woi. Kulisha kutoka momo machori. Hika kosa ni mangena na momatika. Pamane si pama lembe katantika. Gasomba zikulu zima tela kukafipa. Nalazo achenje nisa kukafipa. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika unga na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Napisha bose wanza tuwa fake. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika miudi na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Napisha bose wanza tuwa fake. Hakweni choka kwa kwina kala thiki toli. Milikembo wa jambo man is mandatory. Wakai wanaka waketo ma territory. Wakakasha manako wina shetankoli. Every weekend ni machuzi movie bala bala. Chizi ya bavolu la pamala na njala. Chili na mangole bose fi kwa lala. Anytime utempola nina wapala bala. Isa kafika te we gara jubilate. Vibration na peli gonna forget it. Kapempa cha uta mana segula geti. Kasi lebenga niga wina beti. Tipushe life monga ni matroli. Eventi si papita no tina mazoi. Kulisha kutoka mugolo woi. Kulisha kutoka momo machori. Hika kosa ni mangena na momatika. Pamane si pama lembe katantika. Gasomba zikulu zima tela kukafipa. Nalazo achenje nisa kukafipa. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika unga na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Napisha bose wanza tuwa fake. Muchalo chafinzi si survive on inkondo. Palika miudi na kala wapondo. Isa kafika dee we gonna jubilate. Napisha bose wanza tuwa fake. Yeah, it's Quaza. A 24 low music. Sweet flow, I got you. Yeah, Gaddafi dreadlocks. EG2 up in jeans. Biggie man, Danny Super. A J. Coates. Now a guy, Pagaza. You call me Vibe again.
Billion Beats.
Download music at deadhousenavia.com.